Esemadenge ake sihambe ngeze gajele ngeze ndambile anibheke imlomo simhlophe sekuthi anikhothe sengathe niflore nalapha basixoshe yiloku sifike isono sabula amazono neyintombi zomjolo nezegcwarile nomfana sengimphethile nayo ngikhombile kunento ayigudlile sengathi ugwinyile namhlanje kuseni mina nabangani bami besiphuma okuyo sejekele masifike emotweni bekunamantombazane simhlophe sekuthi anikhothe sengathi niflore nalapha basixoshe yiloku sifike isolo sabula amazolo neyintombi zomjolo nezegcwarile nomntwana sengimkhethile nayo ngikhombile kunento ayigudlile sengathi ugwinyile namhlanje kuseni mina nabangani bami besiphuma masifike emotweni bekunamantombazane ngathi cha ngeke kulunge athi ngevovo ngapenga ngapenga ngathule yodwa yasuyazi namhlanje kuseni mina namanga sane
afford no coming out afford no coming out
that's it get